So unacheki bro, unacheki vee mini na madu. Mi hakuna dema naeza nilemea kuingiza box.
Mambo yako si mbaya.
Pesa iko.
Kademu kengine hapa yes to kana jifanya ngasukari.
Ako wapi?
Walai, kachati chati hivi.
Mlete.
Aa.
Mlete.
Cheki cheki. Ndiyo hako.
Ndiyo huyu?
Huyu huyu.
Tuende ni kushu.
You know it, you know it, you know it's been tea again. Excuse me little empress, nimekuwa nikikucheki for a really long time. Umenimpress, nataka nikuoneshe run, nina pesa uta have a good time.
Excuse me sina interest, naomba unipish, nisipoteze your time. With respect, naenda zangu kesha, na nimechelewa sina time.
Ona sasa maringo, I promise I'm single. Twende tuka pop champagne, gari ukitaka zipo. Usidanganywe na kimo, pesa zangu long kama train.
Sina haja na limo, dunia ini mapito. Nafuata wangu wito, sina maringo. I'm simple, mina mungu wangu full stop.
She's a church girl,
he's a bad boy.
She's a church girl,
he's a playboy too.
She's a church girl,
he's a bad boy.
She's a church girl,
he's a playboy too.
Church girl,
bad boy.
Church girl,
bad boy.
Church girl,
bad boy.
He's a bad boy. Tangu si tukutane, nimekuwa kama cheesy. Thinking a lot about you, neza kuita fund. Ile tu umenishika girl, umenikwachu.
Kaka, kwangu ni kama unafanya uvubu kwa nchi kavu. Nimeokoka, mwili wangu ni hekalu. Neza kuwaombea tu.
Mambo ya maombi weka kando. Nini unataka nipe mfano?
Sioni kama unaweza kunihandle. Manake wakovu ndiyo mwanzo.
Haya basi tufanye mipango. Twende date tunieleze mambo.
Kwanza kiburi utaweka kando. Niposa tuanze mipango.
Basi tupatane Friday.
Kesha iko Friday.
Okay let's make it Saturday.
Baby study huwa that day.
What about on a Sunday?
No, Jumapili huwa church day.
Ah, basi lini tupatane.
Pengine uje na mikanisani.
No, she's a church girl.
He's a bad boy.
She's a church girl.
He's a playboy too.
She's a church girl.
He's a bad boy.
She's a church girl.
He's a playboy too.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
He's a bad boy.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
Bad boy.
Church girl.
He's a bad boy.